waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Waa dibadbax ka dhacay dibadda xarunta a b c oo looga soo horjeeday Pauline Hanson oo hogaamisa xisbiga One Nation oo iyadu ka qayb galaysay barnaamijka q n a ee a b c da. Lix qof ayaa la xiray wax yar ka hor barnaamijku intuusan bilaaban. Intii barnaamijku socdayna, Pauline Hanson ayaa taageertay Sonia Kruger oo iyaduna ku baaqday in la joojiyo muslimiinta soo gasha Australia. Waa ku taageersanahay Sonia, waxay ila tahay waa wax fiican in dadku kacaan. Miss Hanson ayaa daawadayaasha u sheegtay in Australia ay tahay dal masiixiya islaamka, iyobay tiri habnololeedkeenna iyo habdhaqankeennuna ay isdiidan yihiin. Baaqyada sii badanaya ee lagu dalbanayo in muslimiinta dalka soo gala si kumeelgaara loo hakiyo ayaa dad badan ka caraysiisay. Dadkaas ayaa waxaa ka mid ah Dr Jenna Krayem oo jaamacadda Sydney wax ka dhigta, horena u ahayd madaxa ururka haweenka ee muslimiinta. Waa hubaa inaysan ogeyn saamaynta hadalkoodu leeyahay. Anigoo kale carruurtayda, walaalahay kama fakarayaan dareenka ay leedahay dadka markuu ku yidhaahdaan carruurta kula cayaari mayna sababtoo ah waxaa tahay muslin. Safwan Khaliil ilmo yar ayuu ahaa markuu ka soo cararay dagaalkii sokeeye ee Lubnaan, asbuuca kadibna wuxuu isagoo Australia matalaya ka qayb galaya cayaaraha olombikada ee Riyo ka dhacaya, isagoo ka qayb qaadanaya cayaaraha karateega loo yaqaano, gaar ahaan tikwandoga. Mr Khaliil ayaa aada uga xumaaday hadallada ku saabsan soo galootiga muslimiinta ah.
Because it sort of unravels everything you've done and unless people actually get to know your character they might take these comments seriously.
Hadalladaas waxay baabi'inayaan waxaanu soo sameynay oo dhan. Hadii aysan dadku aqoon qofka tahay, hadalladaas inay aaminaan ayay u badan tahay. Dr Mahamud Shukhar waa saintiste hogaamiye koox saintiistayaala oo farsamo cusub oo kombiyuutarada sameeyey. Reerkiisu waxay ka soo qaxeen Lubnaan 1970-yadii.
I didn't let comments like these my entire life get to me but for me it's really important to just focus on your task.
Hadallada noocan oo kale ah ima saameyn nolosheyda oo dhan, laakiin aniga waxaa muhiim ii ah inaan diiradda ku hayo waxa aan ku fiicanahay iyo sida aan ummadda ugu faa'iideyn lahaa. Shacabka Australia ee haysta diinta islaamka ayaa waddanka oo dhan ka ah 2.2% qubaro ayaa sheegtay in baaqyada lagu joojinayo in muslimiintu soo galaan Australia ay cawaaqib xun ka imaan karo. Dr Jenna Krayem ayaa sheegtay inay isku dayeyso siday u yarayn lahayd dhaawaca ka imaan kara hadalladaasi.
It is a toxic environment. The things I have to talk about with my children day in day out to debrief them on the issues that they hear through the media.
Waa jawi sumaysan. Waxyaalaha ay tahay inaan carruurtayda kala hadlo maalin kasta oo aan uga xog warramo waxyaalaha ay ka maqlaan warbaahinta, sababtoo ah ma doonayo in carruurtaydu noqdaan dhibanayaal. Ma doonayo in dhib uga yimaado nacaybka iyo hadallada mar walba laga maqlayo raadiyayaasha iyo telefishinada. Abbas Rasa Alvi waa madaxa ururka bisha cas ee Indian Australian. Wuxuu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu kuwa muslimiinta ka soo horjeeda sida Pauline Hanson inay isku dayaan inay la kulmaan dad muslimiina.
She should really see our families, she should visit our schools, we should invite her and she should come and she should really see what's Muslim.
Waa inay aragto reerkeena, inay booqato iskuulladeena, waa inaan marti qaadno oo ay timaado oo ay aragto waxa muslimiintu ka sameynayaan Australia. Sonia Kruger iyo Pauline Hanson ayay Jenna Krayem ku tiri sidan:
I wish if they could come and talk to us and we could talk about these experiences before they then said those words they may see us as human beings rather than as mere objects that they can throw.
Waxaan jeclaan lahaa inay yimaadaan oo nala kulmaan. Waxaan uga warrami lahaa in khibradayada intaysan oran hadallada ka soo yeeray waxaa dhici kartay inay noo arkaan sidii dad bini'aadana oo kale ee aysan noo arag alaab markii la rabo la tuuro.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websyte-ka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/somali.